Yani mnataka majozi aje ama nini? Nye hamialigi, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii, haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigigi, hivi nsaseme itabida onge na mimi kini hanisigii.
Kusubiri, mimi kweli sitaweza, unani fili kinuwezi kunyonesha. Sasa mimi mikisi unanipenda, hukunambia endo mana nilienda.
Yeah.